supidi kuchenda byontwala supidi mukwano gwasigwa kawani kubyonda zo sana adi
Kilo bits bonko
ofuga supidi
onzita
ofuga supidi You're so original, you want dala toli wa mu China. Kasangwa wono kiazinozi abandi fetwazi chambua. Bakusoma bubi, mbuwe bakulaba nti bakulaba mwobu ya ye. Na yeze na kutegela, baby tuwe funera. Baby nipe mapenzi yangu, usinipe kubembeleza. My baby mwafuga supidi, kuchenda biontwala supidi. Mkwano bwasi kwa kawani, kubionda zo sana adi.
Wankuba
Ofuga sipidi
Onzita
Ofuga sipidi
Ombuga sipidi Kumatalo singa bajaji Ateno kubia masaji Yeah, osana wadi Oh na na na
Kima benzo kiteta ni mufaya Imbalu imba kumbaya Kima benzo kiteta ni mufaya Imbalu imba kumbaya
Daddy master for my guitar keep a benzi yo mahila Nikiwa na wekwe nye jiko staki no mohila Una kila mbolea kitume jamazi Una jesha jina bata dungu shoto na kuli
Mbibi mbuga supidi Kuchenda vyo ntwala supidi Mkwano bwasi kwa kawani Kubionda zo sana adi
Wankuba
Ofuga sipidi
Onzita
Ofuga sipidi Mbobo chitege desembera Unkwate komuti meno kukuba Geli jovuga musasira Dome nyaze tioku kwejusa Bigi ya weli jasura Teba muga baba na berisa
Wakonde vyo kutaka meso katika kanyibwa Bilo nadekeza, inapendeleza Nalamba somo ya mapenze macho kilegeza Kiuno kitikiza, inateketeza Kipiko chako diko taki ya tapiza
My baby mfuga supidi Kuchenda vyo ntwala supidi Mkwano bwasi kwa kawani Kubionda zo sana adi
Wankuba
Mfuga supidi My baby mfuga
Onzita
Yeah. And we pan Akila Beats Production.